Se
ayikulukhuluma kunzima kumtshela, ayikulukhuluma kunzima kumshela, ayikulukhuluma kunzima kumtshela, ayikulukhuluma kunzima kumshela. Ngambona kokuqala shawa ekwaba nale mizi yabhalaba funa nomntwana. Ngambona kokuqala shawa ekwaba nale mizi yabhalaba funa nomntwana. Ngambona kokuqala shawa ekwaba nale mizi yabhalaba funa nomntwana. Ngambona kokuqala shawa ekwaba nale mizi yabhalaba funa nomntwana. Sengomu tandonga nale party sempisa sibe happy sibe mnandi. Celu mama hlonipha wena ophethe imizwa yami wena njalo ngiyibika. Sithatha lethuta sithazama isiqelinga. Sengomu tandonga nale party sempisa sibe happy sibe mnandi. Celu mama hlonipha wena ophethe imizwa yami wena njalo ngiyibika. Sithatha lethuta sithazama isiqelinga.
Sweetheart, you let you down. Sit down, I'm just telling you.